Ombako mulonde owa Remiyaga Emmanuel Rashande alangiridde ng'ekitongole kya FDF ekizimbi bwe kimaliriza okwetegeka okuzimba eddwaliro lya Kawumbi Kalamba n'obukadde bina mu kitundu kino ekya Remiyaga. Eddwaliro lino ligenda kuzimbibwa ku kyalo Kasunga era ng'omulimu gusuubirwa okutandika omwezi ogujja gumale ebbanga lya mwaka mulamba. General Rashande agambye nti eddwaliro lino livujjirirwa ministry ey'ebyenjigiriza. Livujjirirwa ministry evunaanyizibwa ku byobulamu era nga lya kugasa abatuuze bonna aba Remiyaga kosa district ya Ssembabule okutwaliza wamu.
By the end of the next financial year, that will be December. You now,
Brigadier Emmanuel Rashande, Mubaka Mulonde wa Remiyaga.